Anything I might not care if they I ini ngathuzeni umuntu wakho la Engithi why bus pega bafwe Ah must die for nine party Uthi abangani ke wena Ay angizwa kahle kanti uthi Ini ngathuzeni umuntu wakho Engithi why bus pega bafwe Ah
I'm a lover, no.